tawbar ku goosay dareer doona muddo 7 maalin ah iyo waliba usaya ku haqaaban gaabiyan ururka Somali Galis walibanaan antii usay dareer la ka barada doona isbeddelka cimilada dhibaatooyinka ku dhalada iyo doorka bilaantiyo kaleeyeen waliba tawbarka ku qayb galay masuuliyiin ku tirsan wasaaradda bilaanta koonfur galbeed xana kumida ururada bilaanta degmada Baydhabo iyo Marti Sharaf kala ujeedka la kuleeyay ama baa waliyaabo diirad la ka saaray iyo waliba yanaasada aan ka faayleelon ku horseeda doona isbeddelka cimilada aan kureen waliba muhiimada kulay tobarka faafayn ku biday gudoomiyaha ururka Somali Galis Fadima Cali Ibrahim
saxdowada ugu markii roob ka amalkooy wala dhibaatooyinka saameeyay mise dhibaatooyinka dhaw habeen aan badan habeen iyala saameeyay fa soo koriyo in filadaan roobkii kooyay daadaha galay iyal shiraashinkii markaas nolol maalmeedka walaal markaas ku daruuriga dhana roobku qaaday taas oo kalmay dhiyaaseen timirkaas meel udurka dalaa taas oo kal hantida meel lagu waayay taasna ma sawaasay cimil isbeddeli roobkii oo kooy daadadkii kooy may kala kooy beer nafshi hob roobka zaid oo kooy cimil isbeddelas dalagii habay la roobka qaade sometimes may dhiyaase inta dalag nafshi ba hanbana markaas roobkii lan oo lan ka talgalo sanhan dhibaatooyinka si wal ku badan cimilada saameeyaas markuu meel lan baahanya ka hortag baan tala sameey inta storytelling la sheekaysa barnaamijkaas ka hortag la sameeyidiiha kambiin ama la sameey social media la ku hadal dhibaatooyinkaas ka dhaladaan cimiladaas isbeddeli wala sababo intii markaas habeenka badan qayb shal duwan oo markaas wal faansan intii ku hadalan ku sheekaysan iyo isticmaaleen qayb shal duwan oo digital kan system ka ah afka ka hadal koran media marsi koran in iskooy karan ka sheekaysan koran dhibaatooyinka dhalado intaas markaa habeenka oo intii markaas u sameeyaan taasina way suurtagelin intii markaas barnaamijku la qaad si ka hortag aan kanaga to markaas dhibaatooyinkaas oo cimiladooda kala kulma lahayn intii ka hortag ee nagad hoobla sameey barnaamijkan oo lama bar tareenankan oo isan siin suurta garantii sama kas ku faa'iideysta isan way deersi kortana bulsho oo isan siin ku badan oo markaas oo anbaan anti la deersi taasoo kale magaalada oo barakacyaal badan oo kaan badan ka yaalan iyo la deersi kor ururada bulshada intii hoggaamiyaysa iyo oo markaas adeegsadaan aqoontii oo tan ka bariyay mise khibraddii oo tan ka bariyay adeegsadaan ya shaqada ka dabaqdo muswalaay bulshada oo adeegayaan ya ka dabaqdoona aan sameeyay koran barnaamijka cimilada oo markaas isbeddeli si markaas habeenka hortag baan sameeyay habeen isku tirsan lan hela habeen markaas oo jaalanjig mus aqabada kulkulmo cimilada hortag baan ka sameeyaa taasneeda si aan kuma hadnagaana
anka dambeyntii gudoomiyaha ururka ee gobolka Baay Marwo Deeran Cabdi Ibrahim ya sheegtay in la baahan yahay tababarada noocan ah si bulshada walbada ay ku fahmaan isbeddelka cimilada
leenku horseedo fadhi mise waa ay gelin leenku soo biye fadhi isbeddelka cimilada roobka oo meel araay hadanin kooy baraka ayaasha kulli ku warqabna wal oo hada unani si sheeganaano geeg sida amalee wal un ku warqabna male roobka horti ilaahay niinsheen ilaahay meel raaki caafimaad ibar waaga qaba ilaahay ninka weel nabadgisu gaamisida taasa horta ilaahay ku tuugan ku soko aragdeen meel raay dadka barsho guriyal fayl ma qaba barsho baadasi iriidan han dhawaas ku kariyaganta roobkii oo amfaladaane ma oo ku isku bari galeen martii ka kooyti meel raay dhibaato iyo meel raay kashkashag ada may ku sheekay kor marka inni oo iska hirnaano een walaagi ba dhibaatadaas ii halkaas ku horseeda fadhi inni garab isku siinaano isku kaalmaynaano sidii uu ku horseeda fadnay waayigelin soo bii fadnay dadkan sheega fadnay dadkii oo dibkaasey een dhibaatada haweenka aan ka badan saameeyaas uu ku horseeda fadnay yaan kulayn iska kooyn
bilaanta ku qayb galay tababarku waliba kaalin ku qaado doonana sadiyo durfeyla onko weldada lahayn qorsedo ka isbeddelka cimilada.